nangu zilo 47. This is love, man.
It is copy beats.
Nimesha badilishanli vikusevu. Nimekusevu sasa love of my life. Na picha yako nimeshaiweka kwenye shelf. Nimefungasha na vikupa vya love, omi. Nimesha chonga safu nguo mbili. Amia kwangu ujue napenda unavyoshika mwili. Tushare boxer, mswaki hadi kanda mbili. Nikupe pete kabla kukupa sehemu za siri. Nomba unipende, nomba uzidishe spidi. Usiruhusu Mungu aseme amenipenda zaidi. Leo ni zawadi tuliopewa na Maulana. So kesho yetu sifananishe na jana. Cause love is grace, love is grace. Mapenzi ni cheese, mapenzi ni cheese. Love is grace, love is grace. Mapenzi ni cheese, mapenzi ni cheese. If you shawai juliza kumba mapenzi ni nini. Jeni gari, jeni pesa, au ni muda wa kusini. Juu mapenzi ni michezo, kaka mali au madini. Domana nilipo kuona, nkasema mbaki na mimi. Nikiamini, wendi wangu kufa na kuzikana. So kutana BFF wakati tunatakana. Wani tunapotembea, unasema tunafanana. Uu kaka, na udada ungebaki, situngebakana. Juu tunaishi mala moja, alafu tunakufa milele. So nkisema na kupenda juu, na itaji uelewe. Kwamba maisha yaliyobaki nataka nishinde wewe. Ule wangu niwe wako tuitwe watu wa milele. Inauma sana pale unapompenda mtu alafu unayempenda pia nampenda mtu. Mwanzo niliacha mapenzi sababu likosa mtu, ila siku na kuona wewe walai niliona mtu. Wakika gani sasa we kwangu unataka? Ukiacha wana hata mama ametupatia baraka. Hata nikisikia umeolewa kitacho niuma ni haraka. Ungeweza kusubiria na misiku ningepata. Anayekupenda kutafuti dosari, ndo maana tukigombana huwa nakimbilia kusali. Na momba Mungu pate mtu kama mimi atakupendea tabia sio sura wala chini. Maana love is grace, love is grace. Mapenzi ni cheese, mapenzi ni cheese. Love is grace, love is grace. Mapenzi ni cheese, mapenzi ni cheese. Oh yeah.